Asante and Gedimas, ndugu Shekarian au Dimas Shekarian, na ndugu Carl Williams, na wajumbe wote. Nafikiri tu yule ndugu, huyu kijana mlimaji hapa, alinena aliyotaka kunena usiku wa leo. Ya kwamba alichukua usemi wangu moja kwa moja toka hapa. Kwa sababu, naamini nimefurahia zaidi ya mkutano wowote nimewahi kuhudhuria. Sijapata kuona katika mkutano wowote umoja zaidi na ushirika halisi hivyo na upendano wa ndugu. Jambo lingine nimefanya, nimekutana na wajumbe wengi wapya wa mbinguni. Ndugu wapya ambao nimetunukiwa kwa mkuona nao kwa mikono na kuwazungumzia. Usiku mchache uliopita nilikuwa nikimsikiza ndugu huyu Baptist. Siwezi kukumbuka jina lake. Alvin. Naye akaniletea kadi kutoka naamini ni shangaziye ambaye anaketi hapa usiku wa leo. Yeye amekuwa na hiyo kadi miaka 20. Yeye aliletwa kwenye mkutano akifa kwa ugonjwa fulani ambao labda daktari angeweza kueleza ulikuwa nini. Ni kitu kama ukoma, mbali si ukoma. Kuna upasuaji, wangekata kitu kama ugwe wa mwili hapa ama chochote kile. Pale angekuwa tu kama mimea, ingempasa kuketi pale. Na alipokuwa ameketi pale, labda kadi yake haikuitwa ama chochote kile, hakuingia kama mstari wa maombi. Roho Mtakatifu akaniongoza kwake. Naye amerudi pale usiku huu, anapata nafuu. Nasi tunashukurani kwa ajili hiyo. Ile ndugu Shikarian anasema, ndugu, nafikiri Howard Avin alikuwa pale akizungumza nawe. Alinafikiri shangazi yake yuko hapa. Labda tunaweza kumfanya asimame. Je, ungeweza kusimama shangazi ya ndiye yule pale? Mkono wako, punga mkono wako. Mungu akubariki dada yangu kwa ajili ya imani yako hodari katika mwana wa Mungu. Na yeye akupe afya hata wakati atakapokuita nyumbani. Wakati wa kufa utakapovaa kutokufa. Nashukuru sana kwa ajili hiyo. Kuwaza kwamba alishikilia kadi hiyo kwa miaka hii yote sasa. Na ndipo aliletwa hapa kwangu na kuonyeshwa kwangu usiku wa leo. Mnajua nilikuwa nikisema na kama mkate juu ya maji. Unakurudia. Unapojaribu kumtendea mtu fulani kitu fulani. Sasa naam, nimetunukiwa pia kukutana na wengi wa hawa wa huduma bora. Na hakika nafurahia ushirika wao mzuri, kushirikiana huku. Kao alitangaza mimi nitarudi mwaka ujao. Bwana akipenda na tukiweko humu duniani. Naam, natarajia kukutana tena kila mmoja wenu hapa mwaka ujao. Na kila mmoja, mwanamume na mwanamke, analeta mjumbe mwingine. Basi kuna jambo fulani ningetaka kusema machache juu yake, labda kwa muda mchache sana, kwa sababu Daktari Reed ndiye atakayefuata kuhubiri. Nami nimesafiri umbali huo wote kuja humu usiku wa leo. Nimesafiri maili 200 ili kufanya safari hii kumsikiza Daktari Reed. Na kitu fulani kimetendeka muda mfupi tu uliopita ambao lakini Daktari Reed ningesafiri kwa motokaa maili 1000 kumsikiza yeye. Bali, kitu fulani kime tangu nilipokuwa hapa. Ningesafiri kwa motokaa maili 1000 kusikia tu niliosikia muda mchache uliopita. Kitu cha ajabu hivyo. Kitu ambacho mwanadamu haviwezi kufunua. Inamchukua Roho Mtakatifu kufanya hivyo. Na kuona mtu ambaye alifariji maisha yangu hivyo. Kwamba hakika, ninashukuru maishani mwangu mote. Niliotaka kusema ilikuwa. Kama itanibidi kama kufanyiwa upasuaji na kumuita daktari wa madawa, unaweza kunijia Daktari Reed mara moja. Na anaweza kumtumainia kunifanyia upasuaji ikinibidi kupasuliwa. Mikono inayomwamini Mungu, hiyo ndiyo ningetaka inifanyie kazi. Na kwa hivyo sisi natumaini haitanibidi kama kupasuliwa. Bali ikiwa nitapasuliwa, ningemtaka yeye ama mtu kama yeye kufanya kazi hiyo iwapo yeye hangekuwepo. Kitu fulani kilitendeka kwangu usiku uliopita ambacho ama jana alasiri, samahani, ambacho kilikuwa kigeni kwangu. Nami nitanena kwa ufupi kwa sababu sitaki kuchukua wakati wa ndugu yangu kwa sababu hatahubiri. Bali nakisia ni kama inastahisha ujumbe wangu. Mimi uchunguza mambo madogo. Kila jambo dogo lina maana yake kwangu. Siamini kwamba jambo lolote limeweza kutukia kwa Mkristo kwa bahati. Naamini limeagizwa na Mungu. Kwa sababu Yesu alisema angefanya mambo yote yafanye kazi katika kuwapatia mema wale wampendao yeye. Kwa hivyo basi naamini kwamba kila jambo ndogo katika huduma hii ndogo na nyenyekevu ambayo yeye amenipa, kuwasaidia ninyi watu, kumsaidia kila mtu, nanyi nyote mmekuwa wasaidizi kwa kusaidiana sisi kwa sisi kufikia utukufu. Kwa hivyo, kila jambo dogo lina maana yake kwangu mimi. Bali ilikuwa vigumu kwangu kuamini hayo jana alasiri. Nilipopoteza fungu langu la maandiko hapa tu. Nawaambieni siyapata kama kuwa na wasiwasi hivyo maishani mwangu. Na ndipo bibi yangu alinipa Biblia mpya kama zawadi ya Christmas. Yangu ya zamani ilikuwa tayari imechakaa. Nimekuwa nayo karibu miaka 20 sasa, nilipewa na watu wa Houston Gospel Tabernacle. Miaka mingi iliyopita nilipoanza kampeni za injili. Na hivyo basi mimi naidhamini sana. Nami vikaratasi na kurasa ni kama zavuka kwa kuvuka bahari na kwenda huku na huko. Hata humu zinapukutika tu. Nami nachukua kurasa labda katika Mwanzo. Na yanibidi kutazama katika Kumbukumbu la Torati mahali fulani kuupata mwajua, ambapo nilirudisha kwenye Biblia. Kwa hivyo yeye akanipa moja zawadi ya Christmas. Nami nilichukia kukiweka kando kitabu cha kale. Kimekuwa cha thamani sana kwangu. Nami nikasema, kama nikiondoka kabla Yesu hajarudi, kiwekelee juu yangu. Na hebu hiki kizikwe pamoja nami. Nami nitafufuka pamoja nacho nitakapofufuka. Kwa hivyo basi, hayo ni maoni yangu kwa vyovyote. Kama nilivyozoea kuhadithia hadithi ndogo, natumaini hii siku kufuru. Bali nienda kwa mtu fulani, aliniambia wakati mmoja. Naamini ilikuwa ndugu Al Prickett, mkutanoni kule New York. Nami nikakutana na mtu fulani akasema, I see, unafanya nini na hawa wafanyi biashara? Nawe ni mhubiri? Nikasema, mimi ni mfanyi biashara. Naye akasema, unafanya biashara gani? Nikasema, assurance, damana. Basi akadhani nilisema insurance, bima, naona. Kwa hivyo nilisema, damana. Akasema, alo, unauza bima za aina gani? Nikasema, uzima wa milele. Milele. Kasema, siuzi, mimi mwenyewe nina hati ya maagano. Nami ni mwanachama tu, najaribu kuagizia wengine. Nakumbuka kijana mmoja tuliosoma naye, wakati mmoja, naye alikuwa muuzaji wa bima. Naam, bima ni nzuri, mbali mimi sina. Po basi akaja nyumbani mwangu na akasema, Billy, ningependa kukuuzia bima. Akasema, namjua ndugu yako, ndugu yangu huuza za Metropolitan. Akasema, vema. Akasema, ningetaka kukuuzia bima. Akasema, naam, William, asante. Nawe uta huenda yuko hapa usiku wa leo. Nduguye huandika makala kwenye The Upper Room. Kitabu kile The Upper Room. Basi yeye. Nikasema, nina assurance, dhamana. Akasema, ati nini? Naye mke wangu akanitazama kama kwamba nilikuwa mnafiki. Yeye, nami nikasema, kwa hivyo akasema, Billy? Nami nikasema, ndiyo, nina bima. Naye akasema, oh, samahani, nasikitika. Kasema, sikujua, nilisikia ya kwamba hauna bima yoyote. Nami nikasema, sivyo, nina dhamana. Naye akanisikia nilivyosema. Akasema, ati umesema nini? Nikasema, dhamana. Naye akasema, vema, unamaanisha nini? Nikasema, ndio dhamana. Yesu Mungu, unipa furaha za mbingu, mrithi wa wokovu wangu, nimezawa kwa damu yake. Akasema, Billy, unajua nadhamini hilo. Kasema, hilo ni jambo nzuri sana, bali. Kasema, mwanangu, hiyo haitakutia humu kaburini. Nikasema, bali, itanitoa mle. Siogopi, siangaishi jinsi ya kuingia mle, ni kutoka, mnaona? Kwa hivyo nafikiri, hivyo ndivyo, tavyojisikia juu ya hayo. Choni iliyopita nilipoitwa ile Biblia, nami singepata lile fungu. Niliitwa ile Biblia mpya. Nilikuwa nikisoma ile nzee. Nami nikaitwa ile mpya na kuiweka kwenye kwapa langu na kukimbia huko. Nami nikafungua mahali hapo na kuwaza. Vema, hapa naamini ilikuwa Injili ya Yohana 16:21. Na haikusomeka vile kamwe. Nikasema, ndugu mwa, hapo ndipo haya, yalipo, na. Nami nikatazama tena, na haikuweko hapo. Ndipo nikawaza, naam, wameweka ukurasa moja mahali pabaya katika ukurasa ndani. Ndipo ndugu yangu hapa akaja, ndugu Stanley. Akaja umu Askofu Stanley, samahani. Sijui mtu huyo alikusudia nini. Ni ilinifariji sana, haidhu. Alikuja karibu nami, naye akasema, simama imara ndugu, Mungu huenda labda akafanya jambo fulani. Ona, na hiyo ilinifariji vilivyo kufikiri angesema, nashangaa iwapo alitambua ya kwamba alitabiri. Bali nilipozungumza naye muda mfupi uliopita kabla tu sijaja humu, nina hakika alitambua. Basi nikahubiri ujumbe wangu juu ya uchungu wa uzazi na mengine, na njia yangu ndogo ya kitoto ya kufanya hivyo kuhusu yugiyugi na jinsi linazaliwa mle chini na kukua, nalo linachomoza na kuvuta jua na matone ya umande na mengineyo, na kisha ndipo uharibifu wa yale inayofia inayozaliwa kwayo, samahani, inapochomoza. Nami nilikuwa nikitoa mfano wa kanisa. Ni kama tu daktari hapa, kama angaliondoka kwenda kumtibu mgonjwa. Tuna madaktari siku hizi ambao husema unaweza usugulie mguu wako kwenye kisigino na kuponya kanza iliyo usoni mwako, mnaona? Bali daktari mbora hangesikiza mambo kama haya. Yeye mtibu mgonjwa kulingana na kitabu anachosoma cha utafiti wa madawa. Na hivyo ndivyo anavyojaribu kufanya kumtibu mgonjwa. Nionapo kanisa ni ligonjwa, sitaki kujaribu kuwaambia wanahitaji kusalimiana kupya kwa mikono ama chochote kile, wala dhehebu jipi. Inanipasa kulitibu kulingana na kile kitabu ambacho ninachojua, ona. Na kwa hivyo nionapo kanisa likionekana kama limeambukizwa ugonjwa wa surua, nataka wao wanywe dawa iliyoamriwa na wajua ni nzuri na ni ya surua kumaliza kanisani. Nionapo dhambi ikiliambukiza, nitafanya hivyo hivyo. Nilijaribu kulinganisha Esau na Yakobo, hivyo nikaifuatilia hata wakati huu, na sitaingilia hayo, bali kuifuatilia hata sehemu ya mwisho kufikia andiko langu la mwisho nilotumia nilipolinganisha, sio kinyume cha maandiko, bali kama Yesu alivyosema ingekuwa, jinsi yule daktari mkuu alivyosema hali ya kanisa ingekuwa katika siku za mwisho. Ingekuwa ya Kiloedikia, tajiri, pofu, uchi, kanisa maskini. Nayo ingelinganishwa na siku za Sodoma. Sasa tunajua hiyo ni kweli. Ukiichunguza kihistoria, alitaja siku za Nuhu kwanza, kisha siku za Sodoma. Hivyo ndivyo imesafiri vivyo hivyo. Na historia mara nyingi hujirudia, historia hufanya hivyo. Vivyo hivyo pia, vivyo hivyo ahadi za Biblia pia. Kwa mfano, kama katika Mathayo, ambapo ilisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Naam, ikifuatilia marejea kwa hilo, alikuwa Yakobo mwanawe, aliyemwita kutoka Misri. Huyo alikuwa mwanawe mdogo, bali mwanawe mkuu, Yesu, aliitwa kutoka Misri pia. Kwa hivyo ilikuwa na maana zaidi ya moja. Kwa hivyo kisha nilipoona namna walivyoondoka wakinena kuhusu hayo, diposa nikaleta mawazo yangu juu ya hilo. Nami nikaondoka kutoka jukwani, nikatoka nje. Watoto wangu tulipokuwa tunaenda nyumbani, walitaka tusimame mahali fulani hapo kununua sambusa. Nami nikaingia, mke wangu akasema, "Billy, nilipatwa na wasiwasi sana, sikujua la kutenda." Akasema, "Mimi ndiye nilikupa ile Biblia." Nikasema, "Si wewe uliyoiandika na hukuiunganisha kamwe, mpenzi." Yeye akasema, "Lakini kuwaza tu, nilikupa Biblia iliyokuwa na kasoro." Nikasema, "Vema, labda haikuwa nayo." Niposa mmoja wa watoto akaichukua, nasi tukaanza kufungua zile kurasa. La, ilionekana nzuri, bali kule chini kabisa, kurasa mbili zilikuwa zimeshikamana, mnaona? Na sura ya 16 ilikuwa upande huu. Basi muendeleo wa sura ya 16 ukaja upande ule mwingine, na sura ya 17 ikaanza upande, unaona? Nikamilifu tu vile vile hasa kutoka upande moja hadi mwingine. Na ayo hiyo karatasi ya kihindi nyembamba sana imeshikamana pamoja. Na nilikuwa nikisoma kutoka sura ya 17 wakati wote badala ya sura ya 16. Na nikawaza, Mungu, mbona wakafanya hivyo? Mbona kuwe na jambo kama hilo sasa? Hayo yalikuwa maoni yangu, majua, kuona yote ilikuwa nini. Kwa sababu naamini hapana kitu kinachotendeka kwa bahati. Nami nilikuwa nikiwaza juu ya faraja za ndugu huyu hapa akija na kuniambia, "Uwe imara." Naye ni kasisi. "Uwe imara. Huenda ikawa Mungu atatenda jambo fulani ama jambo kama hilo." Nami nikawaza, "Hiyo ingewezekanaje?" Kisha nikiketi pale, ikanijia kama radi kutoka mbinguni. Hii huenda isieleweke kwenu, bali ina maana kwangu, naona? Nakumbuka katika Luka mlango wa 4 kwamba Yesu aliingia sinagogini kule Nazarethi alikolelewa, na desturi yake ilikuwa kwenda kanisani katika sinagogi siku ya Sabato. Na alipofanya hivyo tunaona pale kwamba kuhani alimpa Biblia gombo la chuo. Yesu akatazama kwenye ile gombo, akapata mahali fulani Isaya 61, naye akasoma hayo maandiko. Ndipo akamrudishia yule mhudumu ile Biblia. Kisha alipowageukia wale makutano, macho yote yalimwelekea yeye. Naye akasema, leo maandiko haya yametimia. Nasi tunajua jinsi somo hilo la maandiko lilivyokuwa maalumu, kwa kuwa alichukua sehemu ya kifungu cha kwanza na cha pili cha Isaya 61:1-2. Bali alisoma kufikia hapa ambapo Roho wa Bwana yu juu yangu, waganga waliovunjika moyo na kuwapa kuponya wagonjwa na kuwafungua macho vipofu na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kisha akakoma. Kwa kuwa iliyofuata ilikuwa kuleta hukumu. Hiyo ingehusu kuja kwake mara ya pili, sio kule kuja mara ya kwanza. Na ndipo akakoma na kugeuka na kusema, leo maandiko haya yametimia. Hiyo ilikuwa wazi jinsi gani, na ilikuwa tamshi jinsi gani kwa walimu pamoja na wale watu waliokuweko, kwamba yeye angeeleza hayo wazi wazi kwa watu. Leo maandiko haya yametimia. Kwa maana alikuwa hapa yule Masihi, bali hawakuamini. Alikuwa hapa yeye aliyetiwa mafuta kwa ajili ya wakati huo. Kila sehemu ya huduma yake kutoka kuzaliwa na kuendelea, yeye alithibitisha alikuwa nani. Hata hivyo hawangeamini. Ni tamshi jinsi gani? Bali angesema leo, na kama mtu fulani angewafungua macho yao, wangalijua, wangalifahamu walikuwa wakiishi siku gani, kwa maana hiyo ilikuwa saa yake. Kwa maana alikuwa papo hapo akifanya yale hasa maandiko, manabii wote walisema yangetendeka kwenye siku hiyo. Alikuwa hapa, ndiye huyo akifanya yale hasa ambayo Mungu alikuwa ametabiri yangetendeka. Je, ni aje basi walikosa kuyaona? Iliwapasa kujua upesi sana, wakiona vile huduma yake ilivyokuwa. Huyo ndiye Masihi. Wangalijua, kwa maana yeye alisema maandiko yametimia. Na waza juu ya siku hizi. Na tazama hiyo ilikuwa nini? Kuhani alipotoa neno, neno lilisoma likarudishiwa yule kuhani. Na kunukuu kwa mwisho kutoka kwenye somo langu ambalo nilikuwa nalo, na maandiko yangu niliyaandika yalikuwa Luka 17:30. Ambapo Yesu akitaja siku hizi tunazoishi, wakati wa Laodikia uliotajiri, na huku umeoza kwa siasa, siasa za kanisa na siasa za taifa umeoza kupindukia. Na ndipo akasema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho utakapokuja. Tazama aliyosema pale, siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Naona siku ile atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Nataka msikize kwa makini. Mwaona yeye alikuja katika majina matatu. Alikuja kama mwana wa Adamu ambaye alikuwa nabii, na hivyo ndivyo alivyofanya. Akathibitisha huduma yake kwa kuwa nabii. Sote tunajua hayo, kila mmoja wetu anajua hayo. Yeye hakusema kama alikuwa mwana wa Mungu, alisema alikuwa mwana wa Adamu. Sasa siku hizi yeye ni mwana wa Mungu ambaye alirudi, na sasa yuko katika mfano wa Roho Mtakatifu, mtu asiyeonekana. Bali hata hivyo Mungu, mwana wa Mungu, kwenye ule utawala wa miaka 1000, yeye ataketi kwenye kiti cha babaye, ambapo atakuwa mwana wa Daudi. Yeye alijifunua kwanza kama mwana wa Adamu nabii. Wakati huu kupitia kwenye zile nyakati za kanisa, mwana wa Adamu au mwana wa Mungu. Na katika ule wakati mwingine, mwana wa Daudi, wana watatu. Bali unaona hapa yeye alisema katika mwisho wa nyakati za kanisa, ilifikia mchafuko sana hata angefunuliwa tena kama mwana wa Adamu. Atakapofunuliwa mwana wa Adamu, ilipaa jinsi gani kule kuchanganyikana jana. Na natumaini hamtaikosa. Tumekuwa na ufunuo wa mwana wa Mungu, bali hadi ya mwisho Ibrahimu aliyokuwa nayo, kabla mwana hajafanywa ama kuzaliwa, ambaye alikuwa ameahidiwa kabla yule mwana wa ahadi hajatokea. Mungu alijidhihirisha mwenyewe pale Sodoma kama nabii. akiwa mtu katika mwili, Mungu, Elohim, kama nilivyomsikia mtu fulani akitaja muda mfupi uliopita, ambayo utumilivu wa uungu kwa jinsi ya mwili ulikaa ndani yake. Yeye alikuwa utimilifu. Elohim ni utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Na tunaona pale Lutu alipoona, Ibrahimu alipomwona yeye akija, alisema, Bwana wangu. Ulikuwa watatu. Na kule chini Sodoma, Lutu aliona wawili na akasema, Bwana zangu. Kutokuwa na ufunuo. Kwa hivyo tazama yaliyotokea hapa. Alipokuja, jinsi alivyojitambulisha mwenyewe. Je, hatungeweza? Je, singeweza kusema haya kama nilikuwa macho? Naona, yule ndugu alitabiri, aliponiambia mimi aliyosema. Leo, tazama aliyofanya mara tu baada ya kusoma kwa maandiko hayo. Siku zile mwana wa Adamu, si mtu, si binadamu, mwana wa Adamu hatajifunua mwenyewe miongoni mwa watu wake tena. Leo, ahadi hii ya majira haya tunamoishi sasa, limetimia machoni mwetu kabisa. Mara yeye akawageukia makutano. 10 au 12 watu wowote waliokuwa nje kule, haijulikani. Yeye alitenda jambo lile lile alilotenda kule Sodoma. Leo, maandiko haya yamedhihirishwa mbele zenu, yamefanywa kweli mbele zenu. Basi, ndugu yangu, dada, wajumbe, wahudumu, wao wote walio hapa, watoto wa Mungu, je, tumekaribia vipi kule kuja kwake basi? Ikiwa sasa tunaona yale maandiko aliyoahidi, kabla tu moto haujashukia Sodoma kuteketeza, na akaulinganisha na siku hii, na tunapoona andiko hili likitimizwa mbele ya macho yetu hasa, je, tumekaribia vipi kule kuja kwake mwana wa Mungu basi? Je, yale madhihirisho ya maandiko yamekaribia vipi? Kama alivyofanya kwa Ibrahimu, akileta kanisa kama mfano, ambapo yeye alikuwa ahadi ya kanisa. Na sasa tunaona uzao wa Ibrahimu wa kawaida, jinsi walivyokosea, bali wazao wa kifalme wa Ibrahimu, ambao ni kwa imani katika neno lililoahidiwa, sasa wanadhihirishwa duniani siku hizi. Tuko kwenye wakati wa mwisho, ndugu zangu na dada zangu. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Nasi hatuna mfano mwingine. Yanipasa kufananisha maandiko, kwa sababu sina elimu ya kutosha kuleta maneno na kadhalika. Mimi hutoa mifano. Bali kama nimeona katika kivuli, iwapo siyapata kuona mkono wangu kamwe na nione kivuli chake, ningalijua nilikuwa na vidole vitano. Na hivyo ndivyo inakupasa kuchunguza mifano ya maandiko ya Agano la Kale. Inafanyaje? Inaonyesha haya kimbele. Na Yesu alisema ya kwamba Sodoma ilikuwa mfano wa wakati wa mwisho sasa. Na maandiko yale yale yaliyoahidiwa Sodoma, maandiko yale yale yaliyokuwa yakitendeka Sodoma, ambayo Yesu alisema yangejirudia leo, yametangazwa hapa hapa mbele zetu leo. Mungu awabariki. Msikose. Na nisipowaona hapa mwaka ujao, wanapokuwa vile vipandio vya dhahabu, natumaini kuwakuta pale juu. Mungu awabariki.
What is purpose? What is purpose? Yay! Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We know. Would you lift your hands, everyone, lift both hands. Worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Father.
Baba tu. Kulingana na maandiko tunaona kudhihirishwa mbele zetu ile ishara ya mfano wa mwisho. Maneno ya Yesu Kristo yalisema ndivyo ilivyo, kama tu ilivyokuwa kule Sodoma. Tunaona ulimwengu katika hali yake, tunaona kanisa katika hali yake, tunaona wale wateule wa kitu kutoka kwenye kila dhehebu. Why, ulio mahali pa hapo unatoka sasa kutoa umbo la mbegu. Tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba tutaamka upesi, kama tu ndugu fulani alivyosema sasa hivi. Aliona mbele ya uso wake, na alipokuwa amefunga macho yake, umati mkubwa ukienda mbele yake. Mungu, tunajisikia kwamba kuna umati mkubwa ambao haujaguzwa mbali. Tusaidie Mungu mpendwa, na tuondoke katika mkutano tukiwa na onyo halisi mioyoni mwetu, tukijua ya kwamba leo maandiko yametimia. Katika jina la Yesu, amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just, I know he's very heavy-hearted. And,
yes.
Just
heard
just
now.
Oh, yeah.
Umbali si kitu kwa Mungu. Yeye ameenea mahali pote. Imempasa kuwa hivyo kusudi awe Mungu. Baadhi ya mambo makuu sana ambayo najua yamefanyika katika huduma yangu ndogo ni kwa simu ama mtu fulani akipigia simu. Mambo makuu sana yametendeka. Hebu natukubaliani pamoja, Mungu atawaponya watu hao ambao ni wagonjwa. Baba yetu mpendwa wa mbinguni, tunawaleta mbele ya uwepo wako kwa maombi. Tunajua ya kwamba usiku moja kulikuwa kwa mtume mmoja aliyezuiwa kufanya chochote wakati huo. Alikuwa gerezani na angekatwa kichwa siku iliyofuata. Na kule chini nyumbani mwa Yohana Marko walikuwa na mkutano wa maombi. Na mama humo kwenye hivyo vijumba vya Rumande, ikaja ile nguzo ya moto ambao iliwafuata wana wa Israeli, ama wana wa Israeli waliofuata jangwa. Ikaingia moja kwa moja mle ndani kwa sababu ya ule mkutano wa maombi. Na ikafungua kila mlango. Na ikamtoa yule mtume nje barabarani tena, akiwa huru kuhudumu. Tunajua kwamba hawa wa huduma wa missionary wamefungwa sasa, wamezirai. Bwana ni wewe yule jana, leo na hata milele. Sikiza maombi yetu usiku wa leo. Mungu, ulisema unapoomba amini ya kwamba umepokea yale mliomba, tapewa. Bwana, tunaamini ya kuomba ya kwamba katika jina la Yesu ya kwamba wewe utawaponya, Bwana, kwa utukufu wako. Imeneno, imeombwa, na itendwe. Amin. Bwana wabariki Teddy. Amini pamoja naye.
Thank you, Brother Branham. Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbrian, International Directors. Stand up, Brother Miner. Jack Moore. Stand up. Clifford Ford. Thorfinn from Seattle. Charles Colonel Young. Andy Christopherson. Turlock. Jasper Engler. I can name you. From Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other day. Love and enemies. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too. God bless Reed. Earl Brickett. And Brother Branham was given an honorary membership, life membership, fully under his name. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. Carl Williams, we love him so much. And Brother Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rowe, our secretary treasurer. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you, I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. And so wonderful, and so much. Dr. Stanley, from the Catholic, Eastern Catholic, Brother Howard Urban, so you're back there. Howard Urban, and we just had your, was it Aunt? We just had her stand up a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture of Brother Branham's 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Ben Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing great work there. And Ted Weiss from Pasadena, sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have a place enough here for him, so he sat with all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Hahn and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. Anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
Very hard. He was a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Brandon. And that's a nice picture. Yes. We had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed.
was an incurable affliction, wasn't it?
Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine. But I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Anita?
There it is. 20 years later.
About
15
years
later. 15 years later.
Thank the Lord.
Tuwalim sahau, zote tunafurahia ndugu Shakarian, sivyo kila mmoja wetu.
Visualize tonight of you standing by the side of the wall once and watching the people come by and put into the treasury of God. And you've seen this widow come by with just a small amount of money and just a few pennies of tithings, and perhaps had some children at home, but she was interested in the kingdom. There's no doubt that that has been recopied again tonight. There's been many people that's put in practically all they've got right here in this offering, because it has been so placed before us that there is a need and our hearts are in this, Father. I've often thought, perhaps if I'd have been standing there, it'd been me looking at that widow, I'd have run to her and said, "Don't do it, sister. We don't need it." But maybe it would have been wrong. You never told her not to do it. You just stood and watched her do it. Yeah. Or you know, from her heart, you'd repay her for that. Father, I know that you know the intents of every heart that placed in here tonight. And what it's for, it's for the kingdom's sake, Lord, that this work that we're so wonderfully enjoying, this fellowship, Lord, of all of the great denominations of the world, we have feel that we're such a privileged people to be here tonight in the presence of God, feeling this great word coming forth and making manifest, proving God being in our midst. God, give to each and every one here as they have need. We pray now that you'll bless the offering for its intended use. We ask this in Jesus' name. Amen.